Esule ya bilimu musanvu. Awo ne wasembera bawala ba Zelofekadi, mutabani wa Keferi, mutabani wa Gireyadi, mutabani wa Makiri, mutabani wa Manase, abokunda za Manase, mutabani wa Yusufu, ne gano ge manya ga bawala be, Mala, Noa, ne Kogula, ne Mirika, ne Tiruza. Ne bayimirira mu maaso ga Musa, ne maaso ga Eliyazaali kabona, ne maaso ga bakulu n'ekibiina kyonna, ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Nga boogera nti, Kitaffe yafiira mu ddungu, so teyali mu kibiina ky'abo abeekuŋŋaanyiza ku Mukama mu kibiina kya Koola, naye yafiira mu kibi kye ye, so teyazaala baana ba bulenzi. Ekinaaba kijjisaawo ky'erinnya lya kitaffe ku nda ye, kubanga teyazaala mwana wa bulenzi. Mutuwa obutaka mu baganda ba kitaffe. Musa n'atwala ensonga yaabwe mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, bawala ba Zelofekadi boogera bya nsonga. Tolirema kubawa butaka bwa busika mu baganda ba kitaabwe, era olibasisa obusika bwa kitaabwe. Era onoogamba abaana ba Isirayiri nti, omusajja bw'anaafanga nga tazadde mwana wa bulenzi, kale muwala we munaamusisanga obusika bwe. Era bw'anaabanga talina mwana wa buwala, kale munaawanga baganda be obusika bwe. Era bw'anaabanga talina baaluganda, kale munaawanga baganda ba kitaawe obusika. Era kitaawe bw'anaabanga talina baaluganda, kale munaawanga obutaka bwe, oyo amuli okumpi mu luganda ku ndaaye, naye anaabulyanga. Era linaabanga eri abaana ba Isirayiri tteeka lya musango, nga Mukama bwe yalagira Musa. Awo Mukama n'agamba Musa nti, linnya ku lusozi luno, Abalimu, olengere ensi gye mpadde abaana ba Isirayiri. Kale bw'onoomala okugirengera, naawe olikuŋŋaanyizibwa eri abantu bo, nga Alooni muganda wo bwe yakuŋŋaanyizibwa. Kubanga mwajeemera ekigambo kyange mu ddungu zini, mu kuwakana kw'ekibiina okuntukuliza ku mazzi mu maaso gaabwe, ago ge mazzi ag'e Meriba e Kadesi mu ddungu zini. Musa n'agamba Mukama nti, Mukama, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, alonda omusajja okufuga ekibiina, anaafulumanga mu maaso gaabwe era n'ayingiranga mu maaso gaabwe, era n'abafulumyanga era n'abayingizanga. Ekibiina kya Mukama kirema okubanga endiga ezitalina musumba. Mukama n'agamba Musa nti, twala Yoswa mutabani wa Nuuni, omusajja alina omwoyo, omuteekeko omukono gwo, omuyimirize mu maaso ga Eriyazaali kabona ne mu maaso g'ekibiina kyonna, omukuutirire mu maaso gaabwe. Era n'omuteekako ku kitiibwa kyo, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri bawulirenga. Era anaayimiriranga mu maaso ga Eriyazaali kabona, anaamubuulizanga olw'omusango gwa Ulimu mu maaso ga Mukama. Banaafulumanga lwa kigambo kye, era banaayingiranga lwa kigambo kye, ye n'abaana ba Isirayiri bonna wamu naye, ekibiina kyonna. Musa n'akolanga Mukama bwe yamulagira, n'atwala Yoswa n'amuyimiriza mu maaso ga Eriyazaali kabona ne mu maaso g'ekibiina kyonna, n'amuteekako emikono, n'amukuutira nga Mukama bwe yayogera n'omukono gwa Musa.